studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare sappo e jagon lewru juillet jena yamde jabirima silima e sappo e gole konsa hamadi yaya lamu konna sakirabo kompetitif wiide wattu jono suudu heero bangi leleedi meedindi don diyam meje tunnude kani kewtede wattu jono dum won nyageje kani ko nande muudu ko bottete le ngalure bamo ko de faddum yaha dum fadde e kasel le hawaluuji di ko nayri bangal kudede fan wonde ngabudde leedi meden di ko nyamete ko fuube bihi wattu jono cogguji mudu ngabbi sanne le lumoji di yimbe le nawtirtobe nyamtuji ban gonde hollude metteji mudu le wondo wattu fukambe sottobe dube kolli tiwir sodobe pajjile nokkule mabbe de sanne pedde yentem de be bi tiagal balde sappo wattu jono be ngaran wadde murter mabbe wonde kasen dido gitali be ngadi dum wakande be jidno e soggal ko kala may ga wakande warno jotade no do fedde wori fo jotodu yalla no murterji gonde leedi meden di kan yarte tiagal sekirabe wono sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hedade Umar way galo jodi do mikrooji dido kanko noddirte dum Mamadi Kay to won to boggi jamde to wattu jono be kolitiwid nokku keso darnama leedi meden di dum won be jewto yel hon do tulele de kan yuppede leedi meden di faddum yaha dum fadde e kasen li hawaluuji di o do nokku be kolitiwid ko yaata millilitre dum won millilitre ngaji kibbu dum won diamede ko yuppete ko be bi ko yaata udinaaji mudum joy kanyu way yuppelle o do nokku le nyalawmo funon be kolitiri wiide nokku be utti dum kenen leedi meden di fab jewto yelon be kani haybirde dum won diamede tunude gon leedi meden kanyo ko yaltata e nyaggeje de ko nan de mudun fa keben famtan no dum wori kedden Ousmane Ali Bouli
e wi directeur général golle de nodité de agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali amogol onku be dan cialale himbe e dena go hawalu holiti wi de agence o ana jogi du nokku to ndiemeje tunude yewtete do bamako do kanye le gelle yogaje kede go sidi Al Habib may ka holiti wi de
actuellement
on fu or andile nyalo mo hande o wi de mobilide ya han fode jamindi nyaggeje ya ha yuppa no hebiri fu la dejiri batare sur aéroport moyngol oro nokku waran latade sababu reenude yimbe le gombe le nokku le battide sur aéroport
e wi andimbe kabaru hawalu go hakkilo an hani yettede ka fu e tawede o nokku goto tan do bamako do hejeta sidiba o andindo kabaru hawalu
station ana wodi e mahede sutiba fa tundiji nyegeje meden di ana wadi station goto tan wawa sidiba surtout sa ajeri sutiba do woni do ana way hana reedu bamako siru makko peut-être nay an hani mahede e ngeni
o andindo kabaru hawalu holli tiwide moƴingol o nokku le hakkundere bamako wana ko weli don e wi makko mobilaji naboji tundiji nyegeje ana wawi yuppade dow laawi do ana wawi latade tiɗɗalla bangal cellal himɓe ko ɓeydi wiide
sakirab ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdi do bema ame andi to ɗum do page Facebook kanye compte Twitter studio tamani fedde no dirti INTM wonde leleedi meden de be gonde wadde gidali mabbe di kasen be kolitiwde de balde sappo so ni himmeji mabbe di kontena ko hortan be ngaran wadde murtireji kasen di do kabaruji be dokki dun talataare kenyan wakande jidno horeji ministre keso gon leleedi meden di sogel ko kala mayga wakande yidno mabbe de wi ko woni fana mawdu fa jewto yalla hono murtireji gon leleedi meden di kani yarde tiagal le nokko on do wattu fu micite den wiide kambe fedde INTM de gollobe tombe bi be kaaja jewto yalla hono jamara wonde leleedi de gollobe le cuude sarwusiji kanye di jeyal di ngala e jeyal cuude sarwusin koji di yalla hono kani jobdiji muuden kan be dred non be kollitir wiide fa kebben famtare kebden Ali Cisse
gal do jida lataki sababu yare to wuddile halaji goddi hakkune mabbe di non hollitiri wiide horebe fedde INTM ni lewi mabbe horejo gouvernement o ka hollitibe anni amudu lobbo hunchande hore himmeji yimbe le gollobe le leedi di ngalewi Abdourahmane Infa Touré jokko didoba fedde ne INTM anani kaldal kawral china ngal hakkune mako gouvernement o gollire
INTM
fedde INTM ne ka ana hiddi tagal dawtere kaldal kawral ngal hebbi gouvernement leedi mali yimbe wonto jabe tinaade ana heba du chapantati jon gondube domde hakkunaaji mudu bibi keba e faahande tiddala goddo du ana bangal faabaade te peydude njodiji ame di haala mudum haala ma faala nyalawma hande o wala fuko wadaa fedde ne ka balle sappo hokki gouvernement laamu hakkundere o yalla huncana hoore himmeji mudum so oɗo sarta ƴaɓɓike ɓe juinan talkuru murtere wonde non hollitiri wiide Abdourahmane Infa Touré jokko ɗiɗoba fedde INTM nde balɗe sappo somin nanayi fay hunde somin jeeyi fay hunde min gara imma daraji amen ɗi min teddinaka sartigaji fu ɗi gouvernement camuɗo ittiɗi wona ɗati e sartigaji ittaɗi yo annino teddinde ɓe nokki men ɗiɗo sartigaji tan faɓe ƴoñami so gouvernement keso o ɗum minno omo wawi ɗumide min o tawan min laawol makko. Yimɓe la andanɓe kabaruji ɓiliɗe politique ana narda gouvernement o itta ɗati bawɗi latade sababu hadde murtere wonde. Lewimaɓe murtere wonde ana wawi hadde laamu hakkudere o yettinde golle muɗum. Dawda Trawli politologue: laamu hakkudere o ana wawi wede golle muɗum heɓata laawol so murtereji ɗi fuɗɗiti, saabi wakkati mom jogui o heewa sanne. Murtereji ɗine ana wawi faɓade darnude golleji ɗi fuu. Min kam mi anda fuu hono laamu hakkudere o warta fa waɗa fa teddina sartiji ɗo haali ɗi. Ñalaɗe garoɗe ka ana anni ciiɗuɗe sanne e juuɗe gouvernement o. Nde jiidal makko arande hakkunde makko yimɓe ɓe golditta alan o, premier ministre o ɓamino aadi wiide o huncana hoore ko heewi e himmeji ɓiɓɓe leydi ni fuu.
Le ko sakti ko fu lumoji le leydi meɗen ndi kuɗɗe kewɗe coggoji muɗen ngabbi tew fa jottoyeɗa nebantigaji kañe liɗɗi fo litawede ngabbi le nokkule ɗe. Yimɓe le nawtirtoɓe ɗeɗo kuɗɗe ɗe kolli metti muɗen sanne no oɗo golle wori ñalawma hande o. Kamɓe jagotoɓe duɓe mbi ɗum latiki sababu so sodoɓe ana panɗi sanne le lumoji ɗi. Fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé Mamadou Samaseku.
Bamako ɗo ana heɓa wakkati jon bidon neban goto ujunayyi nayyi teme ɗiɗi sefa sottirte, tawine coggu muɗum ujunayyi ɗiɗi teme joyyi yaade ujunayyi ɗiɗi e temede jeɗɗi sefa wonno. Tewka kilo muɗum teme jeego yaade teme jeɗɗi sefa. Ɗi cogguji wona ko newani yimɓe fuu no hollitiri wiide comotoɓɓe.
Min gala kalisi ɓuɗoɗe fuf natiɗi coggu. Min garan le lumo ɗo mi anda fay komin codata. Min pawan jikki amen dow liɗɗi saabi ɗum ɓuuri yafude dina tew. Mi coodi fay ɓoyali liɗɗi joɗɗi ɗi mi neddata sarabe am gonɗe to gendi amen to tew e nebam natiɗi sanne.
Min gotti heɓude client e sanne saabi ko cogguji ɗi ɓeydi ko. Non hollitiri wiide jeeyoɓe so coggu tew o ka ɓeydike saabi rafi deɗago gonɗole leydi o coggu liɗɗi kañum ka ɓuytike. O iwwi teme jetti warde teme jeego sefa.
Soko wari ciara ko jugu
cogu dabaji ɗi tiiɗi sanne batte wadi nde nawule sahal e wuddu leydi ndi. Noona ko noon ɗum wonande biƴƴe ɗe nden tewuji daaba kuɗɗo mi jeeyata. Caggal muɗum laatiki feccere daaba o ka wokka joni o heewi fo gusal nagge mi jeeyata. Ɓe pula jaati ɓattade min sodde nden kuteji muɗum yettoto goto foof.
Tafon ka hooreɓe leydi ndi wala fuu daɓere mo fihi fewde ɓeydagol cogguji ɗi. Jamaru nde ka wajibi muñan ko nawata ɗum en ko.
Wattu joni en jaran hono kabaruji basket ɗon birki sembe celɗi ton jarten kanko noddirteɗo Hammane Niang micciteɗen wiide kanko laami ɗum woni fewɓe basket le adunaru ndu fo. Fed noddirte ɗo woni New York Times nde kay holiti wiide o hayfama wattu joni o honno wayde immadaraji makko wakkande mo laamino fiyoɓe baloji kañum fa yettu e fiyoɓe basketeji wonɓe le leydi meɗen ndi. O waɗayno immadaraji hono rewɓele ɓe ko torreteli nokkule ɗe fa yettu wayde nediji ko watte fewde e muɗen kañum ɓilludeɓe wiide sina wonde mabɓe accon haqqe ɗo haalaka wardi. Kanko Hammane Niang o kay o tippitiki ɗiɗo kay faali fuu caggal wattu joni o fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samaseku.
E wi journal leydi Amérique dow seeda fuuji heƴaɓe mabɓe gonɓe nokku o iwde hitande 1999 jottade hitande 2011. Sappo en rewɓe garɓe basket leydi Mali gonɓe yimɓele jottini rafinedi e ley wattumo Hammane Niang laami noon nokku o. Ndenno hultama wiide o munni guite dow ɗiɗo torraji ɗi. Ɗum woni ko ɓeydi hen New York Times. E ley communiqué kanaga kiɗɗo fédération leydi Mali fenni ɗiɗo haalaji ɗi. So banggal fédération humaniɗo basket le adunaru ndu e ley wattangol hakkillo yama présent ko wala ko waɗi ɓe holti wiide ana hani parti feyi newa muña waɗane hon ɗiɗo bonandaji e torraji. E wi fiba yimɓele taton ɓe journal leydi Amérique hayfi sindema banggal golloji ɗi fuf e wattu horongoji ɗi. Mbiccitene wiide e ley hitande 2019 woni ko Hammane Niang suwama latade hoorejo ndeɗo gollirde fiba. Oɗo kabaro waɗi wattu mo fay ɓoyata kawrtal yewtere seme calɗi ne hani waɗede to tokkiye tonno leydi Japon.
Kabaru ñaw coronavirus o keñen ɓe mbi yimɓele nayo kañe daaɓa le leydi meɗen ndi. Noka e jeegoyom kañen gooni samtanaɓe wala fuu keddiɗo le hen. Ana hollitiɗe heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uyne sappo e nayom e temedde taton e capanɗe jeyom e jeegoyom. Yimɓele heddiɓe le hemɓe yo temedde jeyom e noka e taton. Ɗum woni samtanaɓe ɓeydu ɓe mbi yimɓele uynaji jeenayom e temedde jeenayom e capanɗe jettom e joyon. Fa jaren kabaruji meɗen no coronavirus wori en jahan jaɓɓiteɗen ton. Ousmane Niali Pouli
Sijo tamani. Ono e bismillah hedade kabaruji pawiɗi dow ñaw coronavirus acti covid. Handen min dokka on hella sappo e nayaɓo landi ɗi heɗotoɓe landi dow kabaru ñaw coronavirus o ɗi landi doctore e hen nottoɗi.
Allo docteur.
Ko din goni sifaji rabundal nyam COVID-19.
Ge nyaw o gite yimbe ta andi so onati le hinere mada ala wawi hebude nyaw o so a utti hun ko mada do ge nyaw o ana wawi nadde lehi puje gadoje do gite neddo do ana wawi lata sababu yupude ge nyaw o yabade e dati fu meedade tuttade na kulleji euroji e leedi so heba gite ma na hinere ma na nata hun ko ma so tay ge nyaw o wohe ana wawi wattude ma nyaw COVID-19 o.
Allo docteur, est-ce que c'est vrai
tamo
que
les personnes qui ont fait COVID-19 le ko jabbibe ko sintina ka tikke de cili didi.
Quand on prend les recommandations de l'OMS,
fait de OMS, holtama wide so nyaw COVID do nangima pikirma arande mo gatta o libbi jeegon kanda domde tafu fada mala wadde sa yehi le leede États-Unis libbi didi kanda domde Angleterre lewru woto minen ka ko mi pamé dum fu ko woni woni be jibbe fati yimbe be jilla tordaaje mawli hewtude neddo mo nyaw COVID-19 nangi chantanaro ka en neddo goddo pikiru o
vaccination.
Faratiji hudi wodani neddo mo sunhe hore seriaji rintudidi ele karuti jamare
farati mo go ana hebugol nyaw COVID-19 fo sara hakkuni nokku to yimbe uti san atol gongo ngol ngol nokku uddi so on fu on tawto ndiri nokku uddi do hindu natta yaltata mo ana wani latal sababu wayti de neddo nyaw
neddo samtana do nyaw COVID-19 tama mo wawi pikede cildidi vaccine kuteji fuf yaka
non il y a pas d'effet secondaire
torda fu goddo wala faiso nyaw COVID-19 wala woni nangu dem yimbe fa he fu wonton jati be nyaw COVID-19 onangi mabbe anda sabbi be ngada test be pika ki bi fu be lay de test o fandi matopiki o fandi e do wala tan sababu jati hukule chaldi mada mawdo habude nyaw COVID so pikki ke pikki o koyde dibi
la personne
non timinta e yowtere acti COVID handen on etiabo hedade tinne jukude tabade wajuji di docteur embi yalla don deno e nyaw coronavirus o
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement lady Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union européenne
secrétaire de l'ONU les kere dujuto en jaranto gawotobe kollitiwdi yimbe le joyen kaborde kanyi en tuutito dum mobile ko be noddata ambulance ko hopital ma ngal jeeton do suutama le noga didi yamde non ko kollitiwdi wi le dende be noddata quartier wittito gawoto sofero kanyi wonno le hen so nanti do ko toro goto wakande yahannonde yimbe le taton joyen kaborde kanyi fali dum le ato so jaate ngeddo mobile hollitawi do wala fu ko hewti sofero kanyi ardan faado bofula bebe kambe golloobe le usine simomo no deton societe diamond cement holli tama wiede wattu jono kambe golloobe le odo commune bofula be ko yata golloobe temede jeegom non be kollitir wiide be do golloobe joppito golle wattu jono be bebe kaaja joddiji mabbe beete le odo nokku jewtedu yelono be kan yaarti yaso no golleji mabbe di gorri tonno wakande puddu mutter mabbe de furdu wiama kutteji mawdo puddi ma teton ko nayri bangal hono cioggo simon tidu gol mudo le leedi meden de kane le lamu bofula be o se grab do katen bete hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejo jamen di do kabaruji fodo ba hebudu do bem amen ande to do ni gade www.resjotamani.org no noddi numero amen via momo andu do won 37321 fande fande e fe no konande do no do e ser yotre meden de anawodi wassalam
sido tamani.